sometimes, searching for what's mine. I kept wasting my time, but nothing would align. Then I met you, you set my soul on fire. Now I'm drowning in desire, my heart belongs to you. The way you show me love, and how you say my name, my mind is blown away. I wanna be with you. The things you make me feel when you look at me. Boy, you are the one who's gonna calm me down. Sasa, mimi nimeamua nitakupenda. Wewe, umeniteka roho na furaha. Hera, hera na mani baba opo mochuna. Anaheri nyaka chien, anaheri nyaka chien. Sasa, mimi nimeamua nitakupenda. Wewe, umeniteka roho na furaha. Hera, hera na mari baba opo mochuna. Anaheri nyaka chien, anaheri nyaka chien.
Nina mengi, mengi ya kusema. Nina vitu, vitu vya kutenda. Oh, ila muda, muda unanichenga. Jaera puka neno nyako moro mopimo kodi. The way you show me love, how you say my name. My mind is blown away, I wanna be with you. The things you make me feel when you look at me. Calm me down. Sasa, mimi nimeamua nitakupenda. Wewe, umeniteka roho na furahia. Hera, hera na mari mama ubongo chunya. Anaheri nyaka chien, anaheri nyaka chien. Sasa, mimi nimeamua nitakupenda. Anaheri nyaka chien, anaheri nyaka chien.